downloaded from ilovezedmusic.com. Ngimuthokoze
ambuye mulungu bonde patsa ene moyo ine moyo ndawezi na moyo momwe ukomera
ngati zindidzale kana
ukagula malo kumanga nyumba ukagwanji kondi mama mama mama
ngati zindidzale kana
mukabereka ana kuma waona akukura
ngati zindidzale kana
koma ambuye sikomo bonde patsa ine moyo chachikulu ndi moyo sikuti ndiri nazo zonse zomwe ndimafuna koma ndiri ndi moyo ambiri anafuna funa hakana kalabe nawo moyo nde oro nditakhala nazo inezo jepa ndimakondwerabe ndimuthokoze ambuye mulungu ondipatsa ine moyo ine moyo 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 ndikondwere ine ndi moyo ndawizi na moyo simomwe uwawiranso zomwe na alakalaka ina angozitaya zomwe na kupemberera ina zinangobwera koma mauwa mulungu amati muzonse ya mikani nde ambuye zikomo bondi patsa ife moyo chachikulu ndi moyo sikuti tiri nazo zonse zomwe timafuna koma tiri ndi moyo ambiri anafuna funa hakana kalabe nawo moyo nde olo titakhala nazo ife zochepa tikondwerebe ndimuthokoze ambuye mulungu bondi patsa ine moyo 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 ikondwere ine ndi moyo de olo titakhala nazo ife zochepa tikondwere akamaka pokwete kadali ndi moyo tikondwere moyo 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 ikondwere ine
from
my love said music.